Universe Records.
Chagua, yua, na niko shua Tuwaonyeshe, picha picha tuwachokeshe Istafika tuwaonjeshe Vile mapenzi inavyokaa Nduwajue, kwa wote baby oh my Number one lady oh my Reason misiende nitabaki Nduwajue
tunawe safari ni mbali tabaki tueleke so kaku another options tabaki choreni lichorea it's only euro yangu nimepe I'm a one woman man my love and bado bestie still sorry kwa rudi vihaga mpaka ni cheki I got flaws lakini no one is perfect so ndoki ni judge na kubali zote charges wendo nime choose na bete ndo itakuwa proof so wakiuliza who's wajulisha kuna news ina few honeymoon tunaikulia malibu kuna wakiendelea kushoot tunawanesha tattoo
kwa wote baby oh my number one lady oh my reason misiende nitabaki ndo wajue
Chenye na fila mina dream World na inakani kani real Kasi real basi basi josi toki kwa I sleep Nita dig deep ndo yendele kuwa sweet Miubambi kaga sana kinitaja Daddy sugar kan mejam Mugi na pika tan Miudhani gangsta na dina jigas Lafu mebigia laki tan na kweza na relax Miubambi kaga sana kinitaja Daddy sugar kan mejam Mugi na pika tan Miudhani gangsta na dina jigas Lafu mebigia laki tan na kweza na relax
Kwa wote baby oh my Number one lady oh my Reason misiende nitabaki Ndo wajue Oe Oe Ndo wajue
Gangsta na dina chigas